Nimekuzoea muda wote tuwe wote, usiende popote baby. Sawa, katika dunia wezi pendwa na wote, na kuomba usichoke baby. Sawa, siri siri za ndani, usimwambie jirani, jirani na maneno ya fulani, yasikuvunje imani, imani. Nikipata nikikosa, mambo yamenyoka, siku nimekwama, uwe utanivumilia. Nikipata nikikosa, mambo yamenyoka, mama, siku nimekwama, uwe utanivumilia. Asante. Nashukuru unanipenda, najua utoniachia lawama. Unaweza sema utopenda tena, ila kesho ukapenda tena. Moyo hauna shukurani mama, na kuomba usiniache kesho. Siri siri za ndani, za ndani, usimwambie jirani, jirani na maneno ya fulani, yasikuvunje imani. Nikipata nikikosa, mambo yamenyoka, siku nimekwama, uwe utanivumilia. Nikipata nikikosa, mambo yamenyoka, mama, siku nimekwama, uwe utanivumilia. Asante. Nidekeze, nidekeze, dekeze, nideke, wakomeshe, wakomeshe, komeshe, wakome, nichekeshe, nichekeshe, chekeshe, nicheke. Timamate, timamate, mamate, tuachape. Asante. Asante. Nikipata nikikosa,
Samir, spin is something.